ZLatestMusic.com.
Oh, na 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 na. A baby zini minyama. Odo kapenda kudi anani funa mida. Nima showing adavu kuremo papatida. Akosi ninaema kade 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 baby.
Kondi simu zako, kapenda ninafuna chivanda. Mafuno hivarako, abati chini kanga. Chikondi simu zako, kapenda ninafuna chivanda. Mafuno hivarako, abati chini kanga. Anika kamba kamba tinoho, jima ni baba baby doho. Kumtima wanifalida na doho, wandishi ni baba. Anika gamba gamba tinoho, jima ni baba baby doho. Kumtima wanifalida na doho, wandishi ni baba. Anifuno ziba,
Sundunguma, matos kwa pilu yaka keokoma. Isi mwendi na univeile makoma. Kosi tukulibala na ansa kona. Womane varis pangila tomurigani. Nako kafe la fase lupila likangi. Liko mano sifo yoyo samunangi. Kukuluma chota jani makangi.
Anika kamba kamba tinoho, jima ni baba baby doho. Kumtima wanifalida na doho, wandishi ni baba. Anika kamba kamba tinoho, jima ni baba baby doho. Kumtima wanifalida na doho, wandishi ni baba. Anifuno ziba,
zero temperature. Tuma text nika tuma uma fresha. Unaona monga ni kupesha. Cause nika lile kane kukucheza my baby.
Utwa utwa.
Namba kane kukubweza mufuti. Cause nika lile kane kukucheza my baby.
Utwa utwa.
Namba kane kukubweza mufuti.
Chikondi simu zako, kapenda ninafuna chivanda. Mafuno hivarako, abati chini kanga. Chikondi simu zako, kapenda ninafuna chivanda. Mafuno hivarako, abati chini kanga. Anika kamba kamba tinoho, jima ni baba baby doho. Kumtima wanifalida na doho, wandishi ni baba. Anika kamba kamba tinoho, jima ni baba baby doho. Kumtima wanifalida na doho, wandishi ni baba. Anifuno ziba, anifuno ziba.
ZLatestMusic.com.